Mundene, nga mwami Alibaba bwe bamuyita.
Yeah, I told you, yes sir, Mundene.
Actually, Alibaba just didn't take off, nenga bali ku batambulira nga wamu ne Binnyman. Tulina show gye tuliko Alibaba jaka ten raising, tulina oluyimba lwaffe Alibaba atambula kuba audience tumugamba Alibaba onokola nti nja kukola. Kakati twalina obuzibu. Ngaaliwo omukyala munenene yakwanibwa. Manya ebintu byaffe byabangawo, we really got it into song and that is the way we dealt with life. Kakati omukyala ono munene nga tugamba ha. Kakati nina madamu nga munene. Nga mu butuufu twamukoze ki? Naye twamufunye. Maite obuuza nnyo ate ani yafunye ani, oli omwana twamufuna oyo naye n'abeera nga alina oluyi lwalimu kati ate ono kati olutukwasaganye n'omunene. Alibaba ayimbye olujja mayika ategedde sources wala dam them friends me look away.
She's wala dam me friend them say it look away. But Alibaba si love of him look away. She's some Africa fat man pi munene. No matter if no money no dede. She's by my side choose on them rainy day. Optimistic love without delay. Mother nature say madam woman fi stay. So twini way ya say.
Alibaba tutuka because I was technically switched on. Wachitegera. Alibaba ye yalowooza nti ono ye muyimbi nze siriiki.
Oyo nno si munene. Omukyala eyakola munene. Okyali yo nno munange simanyi na myaka gy'olina kati bannaye kalo. Webala kuzannya lujiba. Ne kannabutono kaalimu. Ako nga mbuuse ono teyeetaaga. Bwekyo. Oyo nno munene.